banaga social media omuntu yagiba social media mwena bali ku social media mbalamusiza tubabazanya basawe emikutu emigatta abantu gisasanya ebyamawulire gwetwalabira ne jojo w'omu amerika bamuta bubi wabulabeeru mutusosola nnyo abantu batamidde social media n'abalala basula oko tebakyebaka guno omugattansi bwe tutwala bukeegu twavuwaza ate ekyennyamiza ekireeta ennaku ye social media obutatwawula yatugatta wamu abalimu empekeko n'amagege obaosoma eggulire erifudde kenya omuyaye n'asindika vidiyo ey'ebisiyaga bw'oyagala odduka ne babika mmeeya nga bwe yafudde banange social media omuntu yagirwa social media senga sitya mulembe kundeka nandyesanyiye social media bannayuganda social media twegendereze social media sipiidi kwetuvugira ndaba nnene yanditufuula ebimpemempeme omuzungu yakola social media ayina omusango amateeka agafuga social media ge gandisoose nga bweyogera ebyakalebule osibira mu kooti n'ovunaanibwa wabula bannange social media eriko abagwagwa boogera akagamba kesisiwaza bannange enseena egenda luddawa abantu abakulu abayina enkizo ne bajolongwa wano bishopu lwanga mwamusokola ne mumuteekako pulesha bitagambika aba social media njogera nkakasa mwe mwatta lwanga abantu muvubye museveni lwakuba kale yazaala n'ekisa pulezidenti w'eggwanga nsaba tukomye okumumanyira yolaba muwala mpakatikiro kati ekitiibwa kya buganda kiri luddawa geneewunya abantu abayina ento beewalampa cucu bannange social media omuntu yagirwa social media senga sitya mulembe kundeka nandyesanyiye social media bannayuganda social media twegendereze social media sipiidi kwetuvugira ndaba nnene yanditufuula ebimpemempeme ekyembakuutira twegendereze social media bwetugyesigama ejja kutubbika kuba eriko abantu n'ebibokisi bavubuka mbasaba muddemu empisa omuntu omukulu aba mukaddewo buliro omuvumu ojja kufa ennaku obeera okwendeeza emikisa gyo sebbaale nze mpagira museveni kaziba kapo wa bobi waini bwetusisinkana ate tulina ntalo ebyobufuzi tebitwawula bannange nyimbidde museveni kino ekikopo n'omudaali nabiwangula tibwabulu ogiraofuga eno uganda gyogijja ebaali luddawa gavumenti nkusaba oteekawo enkola eyinza okuyamba ng'omuntu ogenda ku social media waliwo amateeka g'ogoberera ekyo bwe mutakikole waliwo enzikiza gye twolekedde kati ebibokisi ebiri ku social media kyemmanyi bigenda kunvuma ala w'amaanyi agenda bacapa kuba yeyantuma emirimu gye nkola wammanna buli akalulagaggwa ku wakawaani
ze bulijjo nnonda museveni n'omudaali nnakuwangula
kuluwa
leka nguno neekuliwa wali
oba tugende nekkololo tumuyimbiremu ng'alayira
tunaayitawo awatakuumibwa n'ekirala abantu ba wano bajjudde omutima ogwefubitizi
kati katukeere nnyo abayina ennugu be bamanyi
mulira ntandise n'okujamuka ate ekikwata ku museveni gana amazina agajja kunjabya
bina ebibokisi ebiri ku social media ebiwoggana bigenda kwekaza naye nga tubikoonya akantu
dokita otabuse n'ebibokisi